pussy from Z10.com.
Marcelette, I see you. Listen.
Uyu mutimanga watobekata umendeka Ntule chisendo chafino kwangala nalileka Nishininkisha nokusumina titetimbeneka We wanji shivanza ngile kutila niwe woweka Naliluwa Mwesha mushila Ubushiku na kushilenga wampala mandalila Fintu na chita, ni wonse venga chita Kawali njishiveta wampingule nukunda uta Kawali njishiveta wampingule nukunda uta Bantu Naliku temenwe, naliku fuilile my baby Patuna lefi kangoli mupepi tepepi Ichitemu iko chube ukuchila bako teti Batiteti tuwesha nye Naliku temenwe, naliku fuilile my baby Patuna lefi kangoli mupepi tepepi Ichitemu iko chube ukuchila bako teti Batiteti tuwesha nye Mwone ntanda Ndiwu kisha fintu wale landa Gatulesa nikabonse mumulu Ankana kuhimbile manda Gatwishinga chibanda Chantungila tibutu kabanda Pantwepo aila Kumbote mata kuputu kubulanda Kufuluko waila no wacha Kuwa nandi shimo no wacha Insansa shila lubanga wacha Insansa shila lubanga wacha Kufuluko waila no wacha Kuwa nandi shimo no wacha Insansa shila lubanga wacha Insansa shila lubanga wacha Liku temenwe na liku fuilile my baby Patuna lefi kangoli mupepi tepepi Ichitemu iko chube ukuchila bako teti Batiteti tuwesha nye Naliku temenwe, naliku fuilile my baby Patuna lefi kangoli mupepi tepepi Ichitemu iko chube ukuchila bako teti Batiteti Tuwesha nye
Usho mutima na kupere wanshi Mukati kukatia paumbe ule panshi Ama tunko dale mpa chansi Nde umfo kwa tuningo tapa kunkanshi Akashitaka ni wonse bapita mwisa Kama na momoto tucheli chapamo Jelela pa kutobe chipangano Ni wawalingi na kubanene kwisa no Oji shilewe pa shkula wako Batikale shapita shile shkula wako Dechapele shiwe kuikala pa moto Walifilwa sana panto
Maseleti my baby
Puffy
Naliku fuilile my baby
Exclusive from Z10.com.